It's the brand new one. Say records.
Jamil.
Baba. Amanga na gasar kiri. It's your boy, Mandojo. Hange kya hai muri kya mbate.
Stop. Ae baba.
I am he manga na kata kakaza na nta kupaka nyamani pela koma. Kumula sodoma zingida dodoma tete meko mama uke kata nyo. Poko do poko do ni pela komo koni kupeko boko unipeto doko naka niwe wako. Niwe wako taka niwe wako. Nata nitapokupata nitavuma tena. Tukifungua kulasa ya mapenzi ya kweli uongo hakuna. Icho fesi chanita oh mama sita. Oh sister sister. Aya basi mama tingisha chuta mazawadi ya kudumukia.
Mwenye pozi la kunata tapokupata tavuma tena. Tukifungua kulasa ya mapenzi ya kweli uongo hakuna. Icho kibodi chanita oh baba sita. Oh mister mister. Baba tingisha tutama zawadi ya kudumu mashine.
Cheche, 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 cheche. Sugu adi cheche, 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 cheche. Paka paku che, cheche, 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 cheche. Hakuna matata, cheche, 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 cheche. Adi cheche, 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 cheche. Sugu adi cheche, 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 cheche. Paka paku che, cheche, cheche. Che che hakuna na tata che 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 Gida dodoma tete meko mama uke kata nyo. Poko to poko to ni pela kumo koni kupiko boko unipeto doko ntaka niwe wako. Niwe wako ntaka niwe wako. Niwe haya mbema ngana kata kakaza nanta kupaka nyama ni pela koma. Kumula sodoma singida dodoma tete meko mama uke kata nyo. Poko to poko to ni pela kumo koni kupiko boko unipeto doko ntaka niwe wako. Niwe wako ntaka niwe wako. Niwe unipe nipe unipe nipe. Umenipandisha, umenipandisha, mzuka mzuka. Na utanishusha, na utanishusha, mzuka mzuka. Bindi tapofika, bindi tapofika, wah. Makapo, makapo, wawili, wawili, makapo. Ale ingia katikapo, uonyeshe mwenzako mvuto. Ale bingili, bingili, pakacha, habingili, bingili, pakacha. Masingo, masingo, mala nyingi ya wana malingo. Ukijipitisha bingo, to kwanza wanasaka ulingo. Ale bingili bingili, pakacha, habingili bingili, pakacha.
Ninataka niwe na wewe.
Abantu ba nebara ya kanisa chinsiko ba ancherebo.